Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board kyongezza yonsalesale olw'okuwandiisa abayizi abanaatuula ebigezo ebyakamalirizo eby'omwaka guno okuli ebya PLE Primary Living Examinations, Uganda Certificate of Education UCE ne Uganda Advanced Certificate of Education USC okutuusa ng'ennaku z'omwezi amakumi asatu omwezi ogw'omukaaga ogwa June. Dan Odong Ssaabawandiisi wa UNEP ategeezezza nti kino kigendereddwamu okuwa amasomero agakafuna olukusa okutuuza ebigezo okwetegeka obulungi. Odong ategeezezza nti okwewandiisa okw'ekikeerezi kutandika ng'ennaku z'omwezi July 1 okutuuka ng'ennaku z'omwezi July 31 wabula wano ng'abayizi ab'ekyomusanvu bakutanzibwa ebitundu kikumi ku buli kikumi eby'ensimbi eby'ebigezo ate abasini ey'okuna n'ey'omukaaga bagenda kutanzibwa ebitundu ataano ku buli kikumi. Odonga kinoganyiza nti kavuna ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu luyita teri muyizi ajja kuwandiisibwa kukola bigezo era nga wakubirinda omwaka ogujja 2027. Rose Namukasa atwala ensonga z'ebigezo bya primary mu UNEP alambuludde ensonga eno.
Ab'ekibiina ekyomusanvu abaana abatewandiisizza mu gw'omukaaga bajja kusasula ebitundutundu kikumi ku kikumi ku ezo sente zigenda okuba nga zisoloozebwa. Aba siniya ey'okuna n'ey'omukaaga mu mwezi ogwo bajja kuba basasula ebitundu ataano ku kikumi ku sente zigenda okusoloozebwa omwaka guno. Ekitongole kigenda kusolooza emitwalo 3,400 ku bayizi ekibiina ekyomusanvu ate bo abayizi